mwaramutse neza dususuruke dusenge imana Jean de Dieu yanditse ati ndasaba indirimbo umunsi amaso yanjye azaremba mwami uzambonekere uwo musaraba wikoreye niwo umpesha agakiza ishimishe Bernard Umuhoza na Diane batuye Kigali dusengima ubundi iyi ndirimbo yitwa tugumane ni ya chorale Hosiana yitorero ADPR Nyarugenge I Kigali mu Rwanda Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Adress radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ndayishimiye Valerie aragira ati mwaramutse. Ndayishimiye we yego gutwaramutse nawe bite byawe rero. Nuko rero uti mu mindirimbo ya Mbonyi Israel bita sinzibagirwa ngiye rwose. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane nabawe.
Yitwa Imana Jean de Dieu, mu rugo ni muhanga mu majyepfo ariko ubundi Kigali mu Rwanda. Noneho ndasuhuza papa witwa Ribambere ari suri muhanga, na mama witwa Tuyikuze Zabera, na tante wanjye witwa Mukankusi Rufunsina, n'umushore wanjye witwa Nita, n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Abatora indirimbo yitwa Cyuzuzo ya Rugamba Sipiriyani.
Turagushimiye cyane pe, Uwima urakoze.
Namwe murakoze.
Kuwavutse Cyuzuzo, yewe yasanze mbere n'uwayivura yagaseka tiwe barutse umukobwa cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, mwanya masonga mvukana, ngo tuze tukure tunage gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kujya he Cyuzuzo? Bana muvindi mwe bacinya kazi homongeza, mukuru wabo warahiga ngo azajya kwiga gute. Ya guhimbe mivugo wina Cyuzuzo, nuko wavutse Cyuzuzo, yewe yasanze mbere n'uwayivuga yagaseka tiwe barutse umukobwa cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, mwanya masonga mvukana, ngo tuze tukure tunage gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kujya he Cyuzuzo? Abatoya nabo bari mu muhungu byemero, bahize bose bakuru bavuze impundu wanyeranya bakorera bose b'inikizo batuho wavutse Cyuzuzo zawo rucyuri rw'ibirori wina Cyuzuzo, nubwo wavutse Cyuzuzo, yewe yasanze mbere n'uwayivuga yagaseka tiwe barutse umukobwa cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, mwanya masonga mvukana, ngo tuze tukure tunage gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kujya he Cyuzuzo? Kundo bunyo tete janda kunja na hingi, kwa nyogo senya kumoreza janda hiri mbajini, agute agute mbeza surifu menye kwa uvuka wanyuze kubuchi dusanga Cyuzuzo, wina Cyuzuzo. Nuko wavutse Cyuzuzo, yewe yasanze mbere n'uwayivuga yagaseka tiwe barutse umukobwa cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, mwanya masonga mvukana, ngo tuze tukure tunage gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kujya he Cyuzuzo? Yera munde mvuge ko nshima umubyeyi ukumpaya, bana be mwese mwikamate mushoze neza mumize ajye ku nteko yirore, uko tumukinira watunyuze kuko yakubyaye Cyuzuzo, wina Cyuzuzo? Nuko wavutse Cyuzuzo, yewe yasanze mbere
Ikiganiro dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Email radio yacu @gmail.com. Mbarubukeye Jean-Claude yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati turabasuhuje. Mbarubukeye we natwe turagushuhuje rwose. Urakomeye. Utindasaba indirimbo Asimbonanga ya nyakwigendera Johnny Clegg afashijwe na Groupe Savuka. Inshuti zanjye zose, famiye n'abanyamakuru ba VOA, by'umwihariko Thomas Kamirindi na Roger Muntu ukora mu kiganiro cya RM Show cyumvikana kuva saa yine y'ijoro kugera saa tanu y'ijoro ku isaha y'i Kigali ibanezeze. Mbarubuke, ndagushimiye cyane kandi ubutumwa bwawe ndabugeza kuri Roger rwose. Komera.
Asimbonanga. Asimbonanga. La tekuna, la tesheli kuna. Hasimbonanga, mandela china. La tekuna, la tesheli kuna.
America turasusuruka Facebook VOA Radio Yacu, email Radio Yacu @gmail.com, duhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare utashe inshuti n'abagenzi. Ikindi kandi dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Dusoreze ku butumwa bwa Mubasha Nkwaya.
Izina ryangu ni yenyine Mubasha Nkwaya Jean Baptiste, aba ndi mu nkambi I Mahama. Aba mba nifuza gutaka nkwa mbere kwibuka warundi bene wa kiti I Mahama nyene. Ama nkaca ngenda nkaca njya mu gihugu cyacu cy'amavukiro, atashe abarundi bose bose bene wacu aho bari hose. Ati ntashe n'abanyarwanda bose baduhaye indaro, abifuriza umugisha w'Imana.
None se ubatuyihe indirimbo Mubasha Nkwaya we?
Yari yose y'Imana ibanezere.
Mubasha Nkwaya urakoze.
Sawa kandi murakoze cyane.
Mubasha Nkwaya nguhaye indirimbo Nzambe na Bomoyi ya Makoma igushimishe n'abawe namwe nshuti mwese uko mungana. Ndabashimiye cyane rwose, mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Jesus for life. Nakati ambula de Milan. Kaka bise na Yesu Masiya. Kosifa zalite. Ndego uchi libanda, oko sinanda kona yo, fungola vive tanga, nye vuma mina kati na yo. Jesus for life, kaka yo na biso na yo.
Benda ya ikulong,